kusima banange nge kwanga bwempereza ne mwenda kukwagala ba mama ne batata mwenna nabato ne mwereza mufisa nobute okukuba kubengendo kala umbera muli azamanyi mukifo kyokwebaza nenekira kutwe naye unyanga enkola ya mama abatoto abanga tukutyabe sura walinse kesenga kiriro lusukwa dano munyala mbugwe gubuda budensingo gwe gwe bazera wacho na bandagaza okuvensi maichi kegamba chokudiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi olukwategana era yasani choja mumiro wabera tuose banja yataya ni kanko kututuma mbibira kali ninsima ichikangecho wabera muno omweba zangako nalambulule shitiwa choru kubwacho mbuweru voveze ya nyinimu mbaga denyo mmanye nja uro infungo murianti ya jaura o kuwanga nange nja ura agae chimomozo na basonkura na mafumbiro wekuba chumuni mwe uo wancho kune vyaru haono muisa ya ura ebye babe ya tutalingiza mafu kanda biwa mwe yange nera virebi uomo nevi tatuse chichinda genso vye zange e watana chia nense samu mberamba liro soku baku bangengendo namu musange woko kunja ulo wakati wabasajja nabavubuka ebigambo byekikanga kino mu matu ga ulirambi atuza buvumu sikyabalwa mbata yadenga we wawo sinatulula nokusaba obizule mwenja ulo bono obeero byetegereza ya tutembi simba kama nyo temugaita masenekera Adamu echa mugobye Edeni yali munne wewe bali watesa gwali musota mukemamu tabongera bwe tujja tubisoma istani okutulya mwenkwe yatwitira ddala kuwa kulusegere ushaye ujja bufangawo Nije bulie no shanko merete Seba tuva kumaso ebisere bisinga zitwa nyimbe Uolu kumbuba watanya ya denga wagende roa dawadako Newe chiwa tukiratisa irayue vikanga webi tuetoro de Wanafene tuwa unzi kanga tuchio wakati mundi seye chitale nyo Madenga mpo waluli nga sinda wakwe kene nyansi Nga bulianda gama nyo Nziti dadaladaladaladala nseko Bana bangeza nja ulo Yezi singa bazita mabika nsamo Wese mbere zango ya ula Abafe batu kondi radeli miro Okukula tuko ito kweta Na yate muna gibo wangalanga Weba zanga kukumukama, niwe jive miaka nga jiba lwa kungalo Ulaba bagitukiza balu mambu, washe jabwe tujikunukiriza Omuntu ngoye chaba kugiro chilaba, chikwe umisiza dala 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 dala
kubanga chanja uro kubanga na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange nchokanya na bambi temo migumba miuru egita balirira zade ya tena bobali nirio weli disigara netu unzikiranga tutio mwaga virozo vya vyo vera ebya ongo vieti vye wange vyo nziro kunera visa katonda manange ndifando cha erane kanze vya ntuseko era kwe kulwanga okulabika mera vana ine lwana lwana ko nsite gende ke kaluba nze nalinga ngeragera nyiriza mbiwero bikwasa kutama sibipya bibimpetu setulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli n'amaanyi naye amayite seruka mawago bwe balitiginya kugamwe n'omuliro ojjera ku bantu enja busika omumwana gukutte nkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuza embibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o Katonda ow'obuyinza ono yakumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga emiwazi gibasombodde mwebale kulwana bannange nyini kulwa bannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyu bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu ekiraka bwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mu maanyi obwana bwange ani alidduukirira si bantu bano nekanze bufumu mu myoyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira Yesu Kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubamba ku mikyo kwemuukirana kwona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabosoomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa Numurinda gulu lagaro mutafasanja Mkwege buwerwe ugoma Mavikansa mge mwentu kirenseno Rwegari huraka alirumirisa Simbanga kona msungu buti Amampagira msonyo inyo Ote rwandi volu imbaluno Rwandi bafukire chiramu shendeka Banja baziba imbanga batine Munga itemi kujujaba shakaze O kukakana mujo kuzika na watana Kutukira dala 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 Kwe kusima kwa mukama Echisechi njive nchikolete Mubuzibu nembange ndogo yenga Vuli uwenzi ranze na njini mfu Uruvele na nengkwa tanga wa unyanga Unohuru nige magoba ge mungwanyiza Nsabubu inza kwa mukama Jemu vijabu vampere kerele ingako Nani rinya nevali futyanka Nyenkolele demyaka Pameka vashaga kumidem before Omuntu akwononere rinya Okusibwa bwana maisa na bigenderako Tuli bazibu banange Na batusuza empewo batuzungana n'ensi Bafuna akadeli omuma Bempono okunyuma beyagaleko Neweta bambiko sebyo Webisu nze mikozi jitusanye o Atete mwandi vademwe Karola vienjo kase usiru wazo Zichutani change tekuliba Nya sachi suhu zansimbi kuwenja magoba Eate chitaraga wentura Nichirini tagisoru wawu kutema gana na te Nashimanja walielika Nukula jivachi mpola Hava kuchuma na wafu gani sebi ya hui Babo na humu vanyumiru inyo Muja kumfunanga mutyo Uliumu mchitinga wachitegete Mweke ngerenga mutyo Vinadira jetuli wenzikira Novu marilifu wanafe Jivabucho kutuera visa katonda Sewa kisandwa di Kunga tirimbi kavangi mbabide ko
Cha ndiva neche wacha Chebive vya mire